Egwandiso ly'omukago gwa East Africa lwayo litestese okuwuliza baminisa ebyobulamu mu mawanga gana mukago okubaganya ebirowoozo kirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo. Ebola akakwata abantu abasukka mu 10 ya DR Congo 246 n'abatta ate wano mu Uganda mwandaye bakakasibwa okukwatibwa ate omu ye yakafa. Ensikaye n'egenda kubeera ku mutimbagano okubaganya ebirowoozo ku nteekateeka buli ggwanga gye lirina bakendeeza obuvune ekyoto kino kiyinza okweeta ku nkola y'emirimu n'enkulaakulana mu kitundu ky'obuvanjuba obwa Afrika.